studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altinere sappo e joi lewru octobre jena yamdo soki do studio tamani mi den tawa le maison de la presse do bomoko do gettuno no do kabaruji du morwo gado sikirabo kompetitte wid sappo e joi lewru octobre won wattu keedenaado fa jeewelo no gedde fo kan daakireed nokku gorti yallan tete kaborde muude be balale deedo nokkule lobbi be jewte yallon be kanu kireedo golleje faande guppande kaborde leedi meden dimbi ana kaaja wattu goddo kase fa keba foftere kasara waji hakku nokku no dirteed arna say kanyi goudel idum le raison tumbuto holita wed lanaaji didi kanyi e muti ton ko yaata yimbe le nogo yam keddikile hen faande jeddo be ka jiita ko holita wede be gonti e dartede yeno golle sukabe roobe do bomako do faande dum yara e tiagal be bi sukabe cukulil dewel gotil gel duubi sappo e jeddi kanyum sukabe jokol be ko yaata jiyom deni e mudum deni no dirtede banko ni do bomako do sudu policier dum won neddirtede 6e arrondissement de holita wed nangi be do yimbe ne ebe juudi do mabbe tan keba ta fen sekirabdi won no sembe kabaruji dimi jogino do betande di bismillah modon e hebaade wattu keedinaado faabe jewto yalla hono gede de fukkan daakireed nokku goto yalla tete kaborde muude fa jeewene golleji micciteede wir yo nyalawma hande on no sappo e joo lewru octobre ndu faande yubbo inde gube bande kaborde dum wonde beedede de do gede bi ana kaaja wattu jonodu kokke wattu goddo faabe yalla no be kan hebirde foftere fa kebe famtaade faande kede Mamadou Samaseku
hande woni ko sappo non laataade kaddi golleji DDR di pelle malinkobe gonde der fedde juktitonde golleji talgurundu na kan urtine beetaagu o wadde tottondiral hakkillaaji dow kabar muɗum guɓɓe kaptooje sima e plateforme collectivité yoni ko golleeji talkuru ndu yawne e on wattu gooto o anniya guɓe yoga yo faa hannde wattu o junne yalla yo keɓa hinnaade ɗiɗo golleeji DDR faa yotaade wattu sappo e nayi lewru septembre ƴaɓɓudi ndu ko ɓuri ujunaaji capantato ujunaaji ɗiɗon haɓotooɓe hiɓɓe innde mum en winndaama banngal ɗiɗo golleeji DDR anayi maɓɓe rewɓe e worɓe e leewi fedde humaniinde kabaru DDR eɓe mbaara ujunaaji sappo e njoom ɓeeɗo haɓotooɓe hiɓɓe ɓe innde mum en winnda ka faa hannde ɓe kolitaayi so eɓe jaɓana immaaɗe kolitaaɗe ɗe
sikirab so ŋabbi dow beemal amen annde ngal oɗon mbawi neltir toon miijoji moɗon no noddimi dow numéro ɗiɗɗi annduɗon ɗi ɗum woni capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi ko yaata yimɓele nogoyom kañum keddile hen fa hannde jeɗɗon ɓe ka jiita ko ɗum woni yuɓɓo inɗe yimɓele heddiɓe le kasara lanaji ɗiɗi ɗum woni nokku noddirteeɗo arna say kañi e gawdel iɗum le région Tumbuto hollitaɓe ɗiɗo lanaji ɗiɗi ɗi muti le maayo mabɓe rane o wongo tongo wakkadi nde ɓe darno fa paabidirano nde ɗum laati sababudu so ɓeɗo yimɓele fo keddile hen fa hannde jeɗɗon ɓe kan gonde ndatade keñanka folitaweede ɓe jiitaka keɗe mo kanko noddirteɗo sey bo Aboubulay yo goto e ɗum woni yimɓele jeyaɓele oɗon nokku komo sifido hendo faccitango Mamadou Samaseku
eɓe mbara noon capanɗe nayo e jetto hollitama wiide nogo e tato goni ɓe tewuji mum en gabbintina jeɗɗo kay yiyataka fa hannde anayi ɓeɗo sukaɓe tato e suka jokolle goto hakkude jiitaɓe keñen ɓe ɗum tewuji nogo yom ɓe jiitama jamma Allah e ley ñalawma Allah nde woni ko taten ɓe jiita ana e mabɓe sukaɓe ɗiɗo so worɓe ma rewɓo kay andinaka ndena so ɗum ɓeydama e tato majjuɓe ɓe e sukaɓe jeeyo ɗum woni ko heeɓa junngo bonɓe tunɓe ndenno yuɓɓeɓe e nogo e tato jeɗɗo woni majjuɓe
fa hannden yande sukaɓe rewɓe ɗo bomako ɗo ɗum yara e caggal ɓe kollitiri cukalel dewel gotel ngel duuɓi sappo e jeɗɗi kañum e yimɓele ko yaata joyon jeni e makko dene noddirtede ɗo bonkoni ɗo ɗiɗon ɓe ka fu nanngama wattu joni o suudu commissaria ndu noddir 6e arrondissement wondu ɗo bomako ɗo kañum nanngi ɓe baale cagontoɗe haqqeji rewɓele wonɓe le leydi meɗen ndi ɓe kolli metti maɓɓe le oɗo golle sanne ɓe mbi ɓeɗo yimɓele ɗon kannaɓede sariya fa hannde le haalaji maɓɓe ɗi ɓe mbi honno wakkati nde yimɓele haalanana en wonɓe leydi e dene gaɗi ɗo hen imma daraji wiyama goto e mabɓe ka yoppitama ɗon yimɓele gabɓe ɗiɗo bonandaji keɗemo kanko noddirteɗo madame Boire Bintou Founé Samake o kanko laami fedde ONG nde ɓe noddirta wil dafo wonde le leydi meɗen ndi komo sifi dow hen dow faccitango Mamadou Samaseku
gartanama kumpa kabaru sukaɓe worɓe camɓe dow surba goto to bangoni to ɗon e ɗon woni komin kalfini kabaru muɗum avocat en ɗiɗo ka sahiɓe en e kaña yimɓele dina bankoni e kaña ɗum saraɓe sukaɓe gabɓe oɗo golle bonɗo o jiiɗa fe min jiita ɓeɗo sukaɓe wona haala nanuɓe e juuɗe laamu ndenno saraɓe surba o woni gabɓe immadaraji so jiiti ɗiɗo e ɓeɗo jokkolɓe ɓe ɓe naɓɓe commissaria 6e arrondissement caggal ɗum woni ko ɓeɗo mettama tawi kade wiide ɓe joppiti goto e sukaɓe nanggaɓe ɓe sabi tama on do yusakike neddo gondo e lamu tawene kanko jubita do jati woni horojo mabbe den no yultinde be do kay haaji mo fufu wala e ko be bonani suka debbo andon e be mbara jiyo garbe do golleji di kono bibini lido nangabe be goto kay yupitam
hollitinde wiide dum woni noga e go lewru septembre woni nyaloma keedenaado kabaru jam e deederle adnaaru ndo fu dum yambinaama le leedi meden di le on do wattu fu fedde ONG wonde nokku no dirte dum mena ka ndeedo fedde ONG no dira dum gari hollitaabe de be gonde hokkindirte juude yimbe la wombe tombe faabe de lon be kan hebnirde tiidallaaji goddi akkune jalli ni gondi tondi jogala le majjuyam be ngadi kawtul mangal alal bar jabbe non de le ngal do kawtul ko yaata yimbe la chapande jeegom eurobe le commune ngaji gondi le laamu mena ko fan gonno le ngal do kawrital don ko kanko kedjad amen gondo faato mena kato hebini min do faccitaango Mamadou Samaseku
tagal ko wadi filla kabaru nyaloma hertanado hewtokol jamder adnarndu kun cenado hore gilla hitande 1960 horejo gari dum woni gubal guliroobe juude wuro interdeine Ibrahim Ag Idbal Tanat joti sanne kala ngarbe e kawrital ngal o memedun hala imade mo fuf bangal hewtokol jam basi hakunde jalleni guikaji do tiddi e kanyen der ngalure menaka yo golleji seminuji hellon der imadraji jamarande bangal hewtagul jam elewi kanko kejado minisma o tagal ko hewtagul jam yo hakke yo dun kabar mu fuf non kare anna kanko James de Azwa radio biro minisma to menaka
on parle toujours de la paix
sato an hulta wiide kabaru jam yo hakke non ka yo fama dun wiide jam yo hunde de hani hunte de hore en fuf dun jeehi nare dun yo fiwi yargol yeso golleji kumani di hewtagul jam e tawede fuf yimel wana jokki wulitaade bangal aniya mo jogi yoga e yimbeele ko woni be golleji di e wi modugo sidwi gulidowo governor o mo golle mudun na fawi do kabar am saddaaji lam ko be region o njeba ko kabar mudun
voudrais-je
rappeler am yo mo fuf watan hakilo golleji ndido talkuru do fuf kambe sinibe be be tinno darnaade dum no haniri bangal imadraji region medo
dans notre region
kumpitali totundral haklaaji kewdi ngada ma der o do nyoloma mo aniyaaji lobbi di kani gollede sabi dum wona tan kabar halli hala hewtagol jam an hani dunno dum huncene hore
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
se grab de lo ne le réseaux ngaji di en puddira do kuli korodo be kollitiwido ko yata milioji 10 sefa do ngeltina so watta e kaaki ko nayiri bangal jande kany e dogotoro en fa yotto yimbe lo gobe le kasso jongondi tondi di do kaaki dokkama ciud dogotoro gondi ton kany ciud école fa yotto yimbe le protection civile wonbe tonbe do sapper pompier be ngado do golle yimbe lo wonbe le leedi france gobe no kuno dirtedo kinici ndo ngardan fa do dire do be bile cekita yontande yimbe be kasaraaje kammo jotti ton hollitaamede be do yimbe be ballama hono dande do be kaani nadde o don balli gollitaamede ledde anen fa yotti daage kanyi e basiji ko yata yimbe le temede jaddom e noga e didom kanyen dido kasaraaje kammo jotti le o do nokku laamu ko wonbe tombe kollitiidi beltikile o do golle sanne fa yotto yo wattu jono be bi gollu o do golle dan no dire fedde ONG de no dirte solidarité internationale duru dan garan timminire fa do tassit do yimbe la wonbe tombe be gonde waddo hin imma daraje be ngada taji hakkunde mabbe tom fa do to yalla no be kaani mo entirde datol hakkunde tassit kany en songo le majjum be bi kala homo fu wadda ko waawi fa be yalla no be kaani mo entirde gol do datol sabbi de ko be domi laamu o ko wattu jono golleji laamu no wonde e tannude ko e sanne sekrabe sembe kabaruji dum jogini on do bete hande di anni hollitindi wir sappo e jolewru octobre ndu won nyaloma keddenaado fa jeelono gedde fukani daked nokku goto yellantete kaborde muudo en be bal libili nokku goto be jeelono be kanu kirede gulleji ka fa hande dum won gube tinnide kaldo le kawrangal fa yotto bande kaborde fu kolliti der kaja hokkede waktu goddo fa keb foftere kollitiwde kasara daddu won dow maayo dum waddi nokku no dirte arna say kanye hakkunde muudo e goddel e dum le region tumbuto yama ko buri yimbe no gam keddikile hen faddi fuddo fa hande jaddo be ka jita kala gonti e darte le odo nokku yanude sukawro be do bomako do fa hande dum yara e tiagal hollitinde wiide le ko jabbino ko den no dirte de dum won bonkoni do bomako do be bi suko debbo goto mo dubi sappo jidde ko yata worbe le jabbam kanye en denti son jeni do makko wato jono suru commissariat du notre 6e arrondissement du nangi didam hakkune mabbe